Hold up. It's right now, baby. I'm Billy Tisa. Hot 10 challenge, yeah. Woo! Kwani kwenu ni vipi? Hey, kwetu ni freshi. Mana nao kuna hotel unlock kwa patenko feshi. Kama huje pata wei chesi, hotel kuna kustaki. Ram GB kuzidi, mwendo kasi, yani nye pesi. Na unabamiza internet 4G, yani ni mwendo kasi. You a bit heavy toka kwa loops, hey, gonga to glassy. Hook na mix na nyas, mwendo Ferrari Ferras. Kama tajako nigga. I
have the big money, super so utane, kizazi so for funny, I'm doing for money.
Wezo kapima umoto, bin laden tu, mina lipuka, nishagundu rap, charenzi na lipa, buwana stuka. Yeah, it's one nine, baby, I'm Zach Reco, Rootsy, Roma. Woo! Let's go now, we take it over. Yeah.
Loops in it, no more.